Esula y'12. Gano ge mateeka n'emisango bye munaakwatanga okukola mu nsi Mukama Katonda wa bajjajjaabo gye yakuwa okugirya, ennaku zonna ze munaabeererangamu abalamu ku nsi. Temulirema kuzikiriza bifo byonna amawanga ge mulirya mwe baaweererezanga bakatonda baabwe, ku nsozi empanvu ne ku busozi ne wansi wa buli muti omubisi. Era munaasuulanga ebyoto byabwe, era munaamenyaamenyanga empagi zaabwe, era munaayokyanga abaaseera baabwe n'omuliro. Era munaatemaatemanga ebifaananyi ebyole eby'abakatonda baabwe, era mulizikiriza erinnya lyabwe mu kifo omwo. Temukolanga bwe mutyo Mukama Katonda wammwe. Naye mu kifo Mukama Katonda wammwe ky'alyeroboza mu bika byammwe byonna okuteeka omwo erinnya lye, ky'ekifo mw'atuula, munaanoonyangayo era onojjangayo, era munaaleetanga eyo ebyo bye muwaayo ebyokebwa, ssaddaaka zammwe n'ebitundu byammwe eby'ekkumi n'ekiweebwayo ekisitulibwa eky'omukono gwammwe n'obweyamo bwammwe n'ebyo bye muwaayo ku bwammwe n'ebibereberye by'ente zammwe n'ebyendiga zammwe. Era munaaliranga eyo mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, era munaasanyukiranga ebyo byonna bye munaasangako emikono gyammwe, mmwe n'ab'omu nnyumba zammwe Mukama Katonda wo mwe yakuweera omukisa. Temukolanga ng'ebyo byonna bwe biri bye tukola wano leero, buli muntu ekiri mu maaso g'ekirungi, kubanga temunatuuka mu kuwummula ne mu busika Mukama Katonda wammwe bw'akuwa. Naye bwe mulisomoka Yoludaani ne mutuula mu nsi Mukama Katonda wammwe gy'abasisa, n'abawa okuwummula eri abalabe bammwe bonna abanaabeetooloolanga n'okutuula ne mutuula mirembe, awo olulituuka mu kifo Mukama Katonda wammwe ky'alyeroboza okutuuza omwo erinnya lye, munaaleetanga eyo byonna bye mbalagira, ebyo bye muwaayo ebyokebwa ne ssaddaaka zammwe, ebitundu byammwe eby'ekkumi n'ekiweebwayo ekisitulibwa eky'omukono gwammwe n'obweyamo bwonna obusinga obulungi bwe mweyama Mukama. Era munaasanyukiranga mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, mmwe ne batabani bammwe ne bawala bammwe n'abaddu bammwe n'abazaana bammwe n'omuleevi ali munda w'enzigi zammwe, kubanga talina mugabo newaakubadde obusika wamu nammwe. Weekuumenga oleme okuweerayo ebyo bye muwaayo ebyokebwa mu buli kifo ky'olaba, naye mu kifo Mukama ky'alyeroboza mu kimu ku bika byammwe, eyo gy'onooweeranga ebyo by'owaayo ebyokebwa era eyo gy'onookoleranga byonna bye nkulagira. Naye oyinza okutta ennyama n'okugirya munda w'enzigi zo zonna ng'okwagala kwonna okw'emmeeme eyo bwe kunaabanga, ng'omukisa gwa Mukama Katonda wo bwe yakuwa. Abatali balongoofu n'abalongoofu bayinza okugiryako nga bwe balya ku mpeewo ne ku njaza, kyokka temulyanga ku musaayi, onoogufukanga ku ttaka ng'amazzi. Toliranga munda w'enzigi zo kitundu eky'ekkumi eky'eŋŋaano yo, newaakubadde eky'envinnyo yo, newaakubadde eky'amafuta go, newaakubadde ebibereberye by'ente zo, newaakubadde eby'endiga zo, newaakubadde ekintu kyonna ku ebyo bye weeyama, newaakubadde ebyo by'owaayo ku bubwo, newaakubadde ekiweebwayo ekisulibwa eky'omukono gwo. Naye onoobiriranga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo Mukama Katonda wo ky'alyeroboza, gwe ne mutabani wo ne muwala wo n'omuddu wo n'omuzaana wo n'omuleevi ali munda w'enzigi zo. Era onoosanyukiranga ebyo byonna by'onoosangako omukono gwo mu maaso ga Mukama Katonda wo. Weekuumenga oleme okwabulira omuleevi ennaku zonna z'onoobeererangamu omulamu ku nsi yo. Mukama Katonda wo bw'aligaziya ensalo yo nga bwe yakusuubiza, naawe n'oyogera nti n'alya ennyama kubanga emmeeme yo eyagala okulya ennyama, oyinza okulya ennyama ng'okwagala kwonna okw'emmeeme eyo bwe kuli. Obanga ekifo Mukama Katonda wo ky'alyeroboza okuteeka omwo erinnya lye kiringa okukuba ewala, onottanga ku nte zo ne ku mbuzi zo Mukama ze yakuwa nga bwe nnakulagira, era onooliranga munda w'enzigi zo ng'okwagala kwonna okw'emmeeme eyo bwe kunaabanga. Ng'empeewo n'enjaza bwe ziriibwa bw'otyo bw'onoogiryangako, atali mulongoofu n'omulongoofu banaagiryangako okwenkanankana. Kyokka weetegereze olemenga okulya ku musaayi, kubanga omusaayi bwe bulamu, so toliranga bulamu wamu n'ennyama. Togulyanga onoogufukanga ku ttaka ng'amazzi. Togulyanga olyoke olabenga ebirungi n'abaana bo abaliddawo bw'onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama ekirungi. Kyokka ebitukuvu byo by'olina n'obweyamo bwo onoobiddiranga n'oyingira mu kifo Mukama ky'ali eroboza, era onooweerangayo ebyo by'owaayo ebyokebwa, ennyama n'omusaayi, ku kyoto kya Mukama Katonda wo, era omusaayi gwa ssaddaaka zo gunaafukibwanga ku kyoto kya Mukama Katonda wo, naawe onoolyanga ennyama. Kwata
owulirenga ebigambo ebyo byonna bye nkulagira,
olyoke olabenga ebirungi n'abaana bo abaliddawo emirembe gyonna, bw'onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama Katonda wo ekirungi era eky'ensonga. Mukama Katonda wo bw'alizikiriza amawanga mu maaso go gy'oyingira okugalya, n'ogalya n'otuula mu nsi yaabwe, weekuumenga oleme okutegebwa ogagoberera bwe galimala okuzikirira mu maaso go, era olemenga okubuuza ebya bakatonda baabwe ng'oyogera nti, amawanga gano gaaweereza gatya bakatonda baabwe, era nange bwe nnaakolanga bwe ntyo. Tokolanga bw'otyo Mukama Katonda wo, kubanga buli kigambo Mukama ky'ayita eky'omuzizo ky'akyawa bali baakikolanga bakatonda baabwe, kubanga ne batabani baabwe ne bawala baabwe baabookyanga omuli eri bakatonda baabwe. Buli kigambo kye mbalagira munaakikwatanga okukola, tokyongerangako so tokisalangako.